dadwadaagu yahay intuusan dareer iyo waliba loon ku hadalo doonee doorka dhalinyarada iyo kalayinka dhawadiska iyo horumarinta deegaanka waqtigan iyo sidii dhalinyarada lanka dhiirigelin lahay iyo ka shaqeeyaan kulanka dadwadaaga iyo waliba ku qayb galaya wasiirka xildhibaana la taliyaha madwiinaga koonfur galbeed dhalinyarada iyo qeybaha shirduban iyadoona dhalinyarada meelaysay oo ka bandhigi doona fikradooda oo la fadaay iyo walka dhisan gudoomiyaha dhalinyarada degmada Baydhabaana xildhibaan ku tirsan golaha wakiilada dawladda koonfur galbeed Isaaq Maxamed Xasan duceysan ee daacad ayaa sharaxaad ku bixiyay ujeedka dadwadaaga
kulan dadwadaaga doorka dhalinyarada iyo kulayn nabad dhisidda iyo horumarinta deegaanka dabcan dhalinyarada wadanka boqolkiiba 75 dhalinyaro horumar badan oo wali jiraan ha dhalinyarada door fayl qaadahay oo ka horreeyta arrimaha nabad markii leh dhalinyarada inta badan wali aragaysan in iyo nabad oo la leeyaan in iyo kaabahaayaan dawladnimada horumarka deegaanka iyo ku shaqeeyahaayaan hadii aad fadhi in iyo deegaansho walhambardaano anfacaano waxyaabo badan meel raaxad ku kordhiya
wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada koonfur galbeed maxamed ibraahim abdullah oo magaalada baydhabo ka dhaafuriya dadwadaagu ka saafsanaaya doorka dhalinyarada iyo kalayinka nabadiska iyo horumarinta deegaanka
hoqab oo martqaana positive ee ku shaqeeya warbaahinta walaa dhisaas hoqab negative ee ku shaqeeyona walaa dumiyaas la wacyigeliyo luku wacyigeliyo dhaqan xumada iyo akhlaaqiyadka liidada oo aan faylahayna laka wacyigeliyo in dadka waalidiinta iyo eelsho baareen noqdaan luku wacyigeliyo in dawladnimadii iyo wanaaga taageeraan luku wacyi gariini dawladnimada garab surmaan oo isdhiirigelinta ee oo madaxda dawladda iyo meel eraahi dheerada ee koonfur galbeed in si kooyaan bay waha doodo wal isaw insha Allah ma hasiin doodaha noocaanna may ku rajeeyaan ee gudiga ee gudoomiyaha gudoonka dheerada koonfur galbeed iyo gudoonka dheerada magaalada Baydhabo dheerada iyo madaxda dawladda in mar walba si dheerada la wacyi gariyo garaacho kor la ka qaada in doodaha noocaan ee mar walba la qabado
aanu ku mid ah masuuliyiinta ku qayb galiya dadwadaagu iyo ku hadalaya muhiimada iyo la taana wada
dadka resourcing walay badheef haay dhalinyaro lisi alhamdulillah araba madkowad malam yashkurinaasa la yashkurilla madaxweynaha dawladda koonfur galbeed iyo dawladda koonfur galbeed siyaasadda ka eedan ogdiin walba odayahay 20 sano wadanka rooyay hortiin ku bari dhalinyaro jaansasi mahsin diin milihiin halinka heeriya walweydiye haanilay la doobanta maahin meel kale aan jeedo male wulaysan arnay una masan aan baareen wal masiin sheegna hal maadan ogaada hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun lanka wal habarde jaamacadda ku bahi in lanka jaamacadda ku banna su'aaliyo beseshal gordaan
amni markii la yiraahdo waa fulin iyo xuk waxa ugu muhiimsan fulinta waxa laga rabaa laamaha amniga oo ay ugu horeeyso wasaaradda amniga xogtana waxaa laga rabaa bulshada oo ay ugu horeeyaan dhalinyarada